Nari, what's up, what's up, what's up?
Switch.
Amjui tunye, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana.
Hey, hey.
Amjui tunye. Na ndio maana hamuishi kutukana. Amjui tunie, alichonifunza mama. Na ndio maana hamuishi kutukana. Amjui tunie.